weltare e sayare e hawrugol e modon hande e letalata mo buden halugol wakkati fu hala golleji delle en kaltan hala ko habbudi ke riobe tampinte e leylede meden sahel nen andidu nyalat sappo jeegom itta fa kabe gondon kabo e ley lede meden do en garon kalen hala majum le yottere do sabu en keban fa hande hettinanade andan do cella riobe e yadata e bingo mubboy delle fa joni sekla meden wolbe riobe e garan yottinire yottere meden de e hettinade ko waawi tampinde ke yadata buure sekla meden wolbe riobe Yusuf Diallo e micro ga yo Allah hokku en yewtere lobbere
initiative
bamtare illanoga e joyi lewru novembre fayande sappo lewru décembre nen andike o nyalade sappo e jeegum itta fa keben kaben e ke tampiriji gadeteedi e riobe e bibbe riobe e li adunaru ndu tawta leedi meden Niger Mali e fa hande Burkina Faso ndelle anditen dum do yoko huube adunaru fu wodi du anniya majjum e murado majjum yo hantugol mette siji e dolleji gadeteedi riobe e sukabe riobe ndelle noy dum wonna dum yara dumi hawra e majjum e ngaram pamen e leynde do yewtere anditendi yewtere de yo radioji fondation iron delta wadi le sahel dum no studio yafa studio kalangu e studio tamani kambo e ngadi yewtere de en keban pamen dum sabu daniel kulibali wadani en dum e leedi meden ga en keban filtanede dum e fulfulde do balla sakira meden
habibu inne de be cubbi be kokki on o debbo jiido sadde sonne tampiri fa doggi yoppi suudu muɗum caggal duuɓi jeɗɗi ko ɓaŋirano
alimentasagoma
yigiraɓe makko o ngari tintini o jaɓta sukaɓe makko fay so tawi o yiɗa kam kasi nde o sali oy kanka ko yiɗni mi dillida e sukaɓe am fof toraji ɗi o watta dow am ndin o waɗiɗi fa o hokkata kam buɗi soma e kasin minan butel gaz ngel fa wala le muɗum kasin o sarsata less omin gomin pukkoto dow muɗum gol o jippini ɗum fuu gotel gotel o haɓɓe fukkin joɗoɗe amin mbagguiɗinɗe ɗen hooƴi fuu o hawduɗo filɗe ɗo lisi kura amin on kuppi ɗum faami mbawa heɓde telle mi dara kasi wonde o fino kam tawimi e wonduɗo reedu lebbi nayi o nawonayi kam ka nde mi heɓi ko wiyete hypotension ɗum
ɗi masibaji adeteɗen waɗe dow neɗɗo tubako en mbi violence basée sur le genre wo golleji kollitoji saƴƴaji gaɗaɗi gorko ma debbo saabe ko laati ɗi masibaji nangodi noneji kewɗe honono sibiri wedrawgo andanɗo golleji honɗumɓe bandumɓen gonɗo wakadugo hollitinta en
c'est vrai que les violences basées sur le genre
wo gonga torraji kewtotoɗi ke saabu kem debbo ma saabu kem gorko de ko ɓuuri hewde fuu ɓiɓɓe rewɓe tawto fande rewɓe mawɓe seeɗa ɓe ko ɓen ɓuuri torrede saabu alahaali muɓɓoy o torra o do wawtugoɗom na wawi lahtagon tappule na wawi lahtagon hulɓingon joomum wawtugo mo yennugon joomum ma fenana joomum ma tuuma joomum ɗum fof torraji feere feere somi soni adi ayka dagu taadiru ɓiɓɓe rewɓe ndu ɗum ɗo torra mo ɓoy torroto dewgal dolel ngal dagu ɓiɓɓe rewɓe ko dewlete illa ma duumuɓoy kewtay ɗum ɗum ɗo torra goɗɗo hewtotoɗo ɓoy saabu ko ɓoy rewɓe wawdugoɗo na wawi tawe debbo wonɗo e suudu muɗum na torre wawtugoɗo ndu na wawi tawi o banggal jawdi joomum haɗete hewtugon hakke muɗum wawtugo na wawi tawi wuroɓe muɗum kaɗata ɗum dagu rewɓe gora muɓɓoy maayi ɓe ma atimi en caggal may de baabi o na inni o haɗe hewtugon jawdi
on les prive effectivement de l'air bien
sukaɓe gaɗaɓe ko boni woɓɓe masiba woɓɓe haqqille muɓɓoe dimbi ma woɓɓe gonda e sembe jeggitata ɗum abada ɗum heddoto e maɓɓe so en kettinoke alzuma ibrahim kam du o neɗɗo gollowo les ONG daranowo ko rewɓe e sukaɓe gonda e sembe les leydi Niger wuuro wiyetego ñame
on va faire des enfants traumatisés
en gaɗan sukaɓe ɓe koye muɓɓo e ɓoyliti nokku janɗe to ɓoye mbawtoyta soɗugon enɗam hakkude muɓɓo e hakkude wuroɓe muɓɓoy ma hakkude muɓɓo e sukaɓe woɓɓe saabu gollal ngal sukao ndi gollo e nden fuu nde le wuroɓem to nde o yaasi fof wuroɓe ɓe indete woodi caggal wuroɓe ɓeydu wo leño muɗum go indete ndene cikki wala en keɓan sukaɓe murtuɓe sukaɓe jaltoɓe joppa wuroɓe muɓɓoy jahana goni e dow laawi
pour revenir dans la rue
hollitinde formation ji tindinoje won golleji gaɗaɗi e kawrite puɗɗiraɗe balɗe sappo e jeegom honɗum fu fa ɓe kabda e masibaji gatteɗi dow yimɓe ko haɓɓudi e sallah o gorko ma o debbo. De ɗum fuɗɗi ɗum waɗa nafakka hono no ɓe rewɓe jeyaɓe banjagara ndewgu mali kollilta ni.
Maintenant la violence
joni ka tora do rewɓe on na hulla waɗede yimɓe na kura torude rewɓe jonka fayso woɓɓe maɓɓe ne cuuɗode ne gaɗa to Allah tindino je ande jottinteɗe ɗen joni kana samti toraji gatteɗe dow rewɓe ɗin ɗoytoke nde wona sanne ONG ji ɗin e yigiraɓe moɓɓen no kani kamɓe du wattude rewɓe leyɗi golleji.
Amma so ni en kettinoke yimɓe ponnulɓe saƴƴa kammari majjum ɓe mbi'ayna haɓdugole majjum hana sellirede ni woɗi laluwaji fuu no kani hawdurede fottaɓe haɓdugole majjum sankitoli annaru fuu yimɓe fuu pama kena ɓe kabda e ko wiyete violence basée sur le genre.
Wedragu Sibiri Paul kanko o tindino ke yadata e kellal ndelle adi do kongol fo hollita yimbe dagum noy do dugo riyobe be way tampinide bo wodi noy dum wona dum yara e bangal leedi meden ndelle siti jallo firtana nan dum e fulfulde en kettino.
Je suis Wedragu Sibiri Paul.
So hala wadirede hunde sabe bula semen haale fu na hawlondini ko neddo wadirde sembe de muye fu sabe yo debbo ma yo gorko ndelle worbe yo fun na ngadire sembe ndego so ngongan do riyobe do dum buri heewude amma worɓe kamɓe ndegom ne jeena dolle. So en adi dagu piiɗen yaade ɗum yo waɗirede sembe. So en adi dagu yennore ma fa hande haalugol haalaji mettu ɗum fu yo waɗirede saaben ɓura sembe. Woodi so en adi dagu suka ko nannte ɗum yo sembe waɗa ma dagu ɓangal dole ko watta ɗum ɓangaɗo sembe ɓangira fu yo dolɗugo ndelle ɗum fu na naata laawol waɗirede saaben ɓura sembe saabe debbo maako muɗum ma gorkam maako muɗum. Dowleji ne mbawi fay wadde hakkunde gori e dekio ley wuro muɓɓe ma dagu debbo mo gorum ma yoppi ɗum nawaawi tolɗeede wanne ko muuyay ma suka mo heddiraki sara en na waawi waɗede sembe te'ete ko jeyi heɓude ɗum fu na hawrita e ko wiyete dowɗugol goɗɗo waɗa ko muuye saabe ɓurde ɗum sembe saabe yo debbo ma ɗum yo gorko ndelle golleji ne gonna golle fa ɓuyta e kulle degom so ɗum waɗi fa ɗum wittitake fu na waawi fayiyeede justice woɗi baale ONG ji kew hande sanne na kaɓanuɗum nani ministére ndarano bangal waɗede sembe dow debbo maako muɗum ma gorga maako muɗum heɓi limoro hokki yimɓe so a waɗama sembe fuu tawa na wawi noddugol on ɗon limoro limoro on yo capanɗe jeetati ɓolum ɓolum sappo e ɗiɗi capanɗe jeetati e jiɗɗi woɗi fa hande limoro police ne wonɗon sappo e jeɗɗi o limoro dendal mairin tawa ɗon fa hande kamdu sappo e jeego ndelle ɓee fuu yoɓe neɗɗo wawi noddude so goɗɗo waɗi ɗum sembe saabe debbo maako muɗum ma gorga maako
muɗum.
Allo docteur
kewalle meden na tawre buuye ndegon buuye den gara tampina boy sanne fa andano ngadata ndelle en kalan hala majum hande e leyotre meden do Hamidou Diallo firtanan en ke docteur wona hulita en kettino.
In place in rupture
buure o dodo gulon itti gulondu su ittuki ni sabo de buune ne woni dum beewi buure den du no auditori ni sabo to de bibbe nyawuji ne bawi juri kon don nata de suni so buure den sawrak hino no hanili ni buunde na wawi yaajugon sanne fa diwuta guron do hewto a yiire menga dum won sadda arandejo do buure sadda dida bo suni so bi nyaaw naati le buure do bi nyaangu na wawi diwutugon guron do diwuto a yiire de fa hewto a yiijamda to wonto woodi hewta nukkuji goddi dum baawdi torrugon joomu sadda tata bo suni so buunde neebi sanne hebay sawrede hino no hanili ni cancer wala naata le don so cancer naati le den ka buure den diwtan guron do fa hewtoa nokkuji ko dagu heere na bumpunje wawtu denole sawrugon buure den na tiidi sanne woodi te jeggiton du nyaw tetanos du kamdu na wawi warugon naata e leydon kamdu sadda goddo kadi ɗum won buure nde heɓaka sawra hino no haniri ni tinnoje gonɗe doɗon ɗe uure wo alama hollowo nyawuji kewɗi soni sono gonde buure nde tawi wona nawnalla waɗi ɗum fuu paamon ke buure nde wona ɓolde wo nyawu woodi so latoke nonni sona gi'owon loctoroɓe heɓa ɓoye ndaara ɓoye famito ɓoye andita nyawu ngun woodi e safare hanno sawrede hana keddoɗon wuuro tan na on cawra ɓuure nden soni so on telmi na on cawra ɓuure nden wuuro toon dew jeɗɗire woote na jeɗɗije ɗiɗi nde tawi ɓuure nde samtata fay seeɗa tinne jeehe gi'owe loctoro ɓe hollita on wo ɗume saabi nde ɓuure woodi wo ɗume kanɗon sawrilgo nde ɓuure heɓa ɓuure nden samta fa wooɗa
pour qu'il y ait une bonne guérison de cette plaie.
ayo sakira meden worbe rewbe nen andi tampinde debbo yo tampinde adunaaru fu sabu debbo kanum non wuro wiya delle sana accien dum delle fofo yimbe wadu e dedo yewtere no wat fake ben pamen dum wona dum tampini rewbe be yo Allah hokko en jangas e jam fofo mono
dukure moktedu kode gede ke yimena iri ardo dodo ai de ke naro de ko mindara ajara sise dota na kongor ko mo ibu awari ibu dukure